Somi ba musanga wo, nejo misana ya tege seda. Kumoye na buboleza, ingatona wa kubira. Teba kere wajeba soma, kuwa wali waba kubiriza. Na yene wabona wabona, nganyabo kola kwa kuleja. Umami agenda muchiro, nganomu chalo kera kumariri. Na yaba chala mukoze mubi. Government is because of the Sandy was a tear, even quarter cold. Chalasani Akawe, you have an editiva. Beginning am Sanga, oh, now I have a Kaburundi. Maso Mivam Sanga, oh, Nadia Missanaya take a seda. That can have a Kubira, Ubuko in Abuoleza. Never care what wali waba kubiriza na yene babona bona nganyabo kola kwa kuleja okwesiga abakozi bemutekawo ekyo kiba nakikyamu gavumenti zikoze bubi ndi bazeteka eri bakwatako. Nayo mulembe gukoze bubi. Kampita mwanyi nazambulire kubanga ebininze bwimbuza. Mwanyi nazobigamba moti ebyo. bijjekebanga nebakadde bewa bamanya ddabwe muliro banga sanira wake wange Soma bulungi ekyo kuzatu waluli olulongofu Soma bulungi ekyo kusatu waluli olulongofu kandi tamanyi nazambulire kubanga ebinyinyiza kwe mbuuza mwanyi nazobigamba mutyo ebyo omuwala omulabiddeko ebbanga ne bakadde be wabamanya ddabwe Sanira wake wange Oyinga okusanga bawala mukaga kulujja naye nga tekuli mulongofu Ngokirondoola ennyuma y'ekituufu Wejukiriza de wali yakuma bufumbo Befula nekolera jange Befula balina basajja Babo bali mukatimba Abamu bakera wa mukwano Abalala bali mukiyembe Abalala bagoba mabendoto Kirobo yitibwa mukyala erinnya ly'omukyala liba lya kitiibwa mukyala sanyira wakaawe yoyo yaba n'ekitiibwa mugenyi namusangawo n'awakawalabika bulungi abasomi bamusangawo n'ekyo misana yategeseedda omugoye n'abuboleza engatto n'abakubira tebakeerewa gye basoma Kuba wali wabakubiriza naye ne babonabona nga nnyabo okola kwa kulejja omwami agenda mu kiro nga n'omukyala okeera ku maliri naye abakyala mukoze bubi gavumenti zikoze bubi zandibazetteeka eri bakwatako kala sanya kawe yoyo yabane kitibwa mugenyi namusanga wo nawa kawala bikaburungi basomi bamusanga wo ngaje chemisana yategeseda bakunaba kubira ubugoye na uboleza bakere waje basoma kuba wali wabakubiriza naye ne babona bona nganyabo kola kwa kuleja okwesiga abakozi bemuteekawo ekyo kiba nakikyamu gavumenti zikoze bubi ndibazeteheri bakwatako.